Niombeze nikoleze ke chumbani, nilambishe mpate utamu wa sukari. Nikiwa nawe minataka ninogeshe utamu wa karanga mdomoni, nitakupa na kachori za kwa zizi mtongani, biriani kwa sele bongeni bebe, vingunguti na kiembe mbuzi tuteme. Minataka nijinadi kwako baba ni jinadi, nipe yote ni jinadi. Minataka ni jinadi.
Waite wenzako tufanye shure, yeah. Leo nataka wajue minikono we, we. Baby it's you the one I love. Baby, it's you the one I love. Leo tuweke wazi watone, waso tupenda wakome. Kwanzia leo you're not lonely, you're my baby. Leo tuweke wazi watone, waso tupenda wakome. Kwanzia leo you're not lonely, you're my baby. Leo nile siku na kufisha na shela, leo na chana na usela. Baby, you know me better. Mini bonge na buwana alafu go getter. Yeni kwa kifupi na acha kusizi. Yeni kwanza leo maze niko busy. Mana mama yenu kashaweka ulinzi. So I'm busy.
Minataka uninogeshe utamu wa karanga mdomoni, nitakupa na kachoriza kwa zizi mtongani, biriani kwa sele bonge ni bebe, vingunguti na kiembe mbuzi tuteme. Minataka ni jinadi, kwako baba ni jinadi, nipe yote ni jinadi. Minataka ni jinadi.